wapi atachukua Mungu, wanichukia usta mingi majungu, waniombea mabaya nipe Mungu, kama kupewa mimi amenipa Mungu, na kuchukua pia atachukua Mungu, wanichukia usta mingi majungu, waniombea mabaya nipe Mungu, madhali hajamu. wanioni mabaya wanizulia wanione mbaya sana na kwambia endelea ila sio ungwa Chungi
Baba wa